kumera gusa nakunze kutabeshya. Naciye bugufi ndatuza mbona amaboko atareshya. Nagize ubwoba papa wawe ambajije ngo bite wesha. Nyuma na mama wawe avuga ko ndora nk'uwikopesha. Gusa wakoze geste nk'umugangsta mpita mbona kudapfusha. Kuva uwo munsi nyibagize wa mutsi untera pressure. Inshuti zibaza ngo jama bahe kwa datwika. Reka sinakureka ubwo kereka nshakasaga. Ndi so professional, so protective, so seductive and always active. Productive, addictive, supportive and connected.
Mu mutima nakugize uwanjye usanzwe ubibona. Uyu ni uwanjye abandi nibahave. Ndamurora nkibona basi nibabyanze byose umbwire. I don't wanna go back. Mbwira ni mu byumve. Give me distance. Cause I don't wanna go far, so far.
Yo, nzaguhimbira indirimbo ikubahiriza. Wambike impeta ibiguhamiriza. Ikosa ryose uzakoranye nzahumiriza. Kure hashoboka ushobora kujya nzategereza. Mwana utinya Allah ukiye ufite dala. Uko asabira idop ntidukeneye amatara. Nono wahala brown skin color. African queen low key nagwa sara. Tuti magara yanciye kwirigara. Abamushaka bo ni benshi ni wababara.
Ibaze ko hari ubwo njya mbura icyo nkora.